Macho nione sura yako, wanaziba masikio
nisikie sauti yako
tu,
wanakuwaza every day, every time, everywhere I go,
cause you are in my heart, in my heart. Please baby, najua wasichana ni wengi, lakini moyo umeona wewe. Napata raha nikiwa karibu yako. Wahenga walisema uzuri sio sura bali ni tabia, na mimi nimependa yako. Nataka niwe mwenzako wa maisha. Wenipe kidole chako, nikukabidhi pete yako. Tuwe pamoja, tuwe pamoja milele. Moyo wangu na furaha kutamka, kwa maana nahitaji uwe wangu wa maisha, wa maisha, yeah.